bismillaahir raxmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal rafaela ka dhawaada warkii raabmayda cabdi raadi ahaa baydhabo sinhayta qodobada warkaana raabtaan ku doorkulan weliba ku mid ahaa reedindhiyow ku kooy shirku golaha wadatashiga qaran wararkiin ka dambeeyey cudurka koronaha ee soomaaliya weerar la ka dilay guddoomiye degmo oo ku dhihi puntland madaxweynaha galli mudugno wali ku qayb galay shirka dhowrista deegaanka butlan oo hay'ada caalami ee kula hadlay kororka COVID-19 iyo Erdogan oo gala doona xalinta colaadda gobolka Tigreega. Rafael dhegeystayaal waliba waa heerabnimo khamiis ee taariikhda waliba ka beegan datum 9ka bilisiyada agoosto sanadka 2021 intaas wali hayna qodobada heerabtan warkaan ku door kulan saaxiib yaa la ka dhabaada warkii heerabnimo faahfaahsan Rafael dhegeystayaal geeka wali ba qorshahay in magaalada Muqdisho ku furma shirka golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban ra'iisul wasaare Roble madaxda dowlad goboladeeda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir habaato shirkiradan dhii tumishan tibilan ya shirka qadka internetka ee Zoomka iyo kuwaladan wali ba lagu go'aamiyay in shirka uu soo qabso ma khamiista oo geeka ah balse reedan dhii sabab la xariira ra'iisul wasaare Roble oo dalka Masar ka kumaqan ii wili ba madaxda dowlad goboladeeda oo wili indirna magaalada Muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran oo maalmo hadalada qabsoomo iyo wili ba diirada la ka saaro doone in diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta biraacada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee ka baho doorashooyinka oo wili hansaarna ii wili ba sidii hore leendareer lahaaya wararka leelahay wili ba sheegayna in dowlad goboleedada qaar iyo dal badan in hal magaalo la ka koobo doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka sabab la xiriira culays badan oo dhiniga amniga ah iyo dhaqaalaha oo jara wali bal filahay in shirka la ka hadal qaada ee arintana doorashooyinka Soomaaliya iyo wali ba umuuqdana aan reedan iyo wali ban wili si rasmi ah in hirgelin jadwal doorasho oo dhowr jeer la saari iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka oo iska khilaafin habraaca doorashooyinka golaha shacabka oo xubno ku tirsan gudigii oo saarana wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waliba warbixinta maalee xogta fayraska corona ay ka sheegtay in la diiwaangeliyay 103 xaalad cusub oo COVID-19 ee 48 saac la dhaafay 5 qof yang amoodi waliba ka bogsatay 40 qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Noor wali bay cadeeyay in xaaladda cusub ee la diiwaangeliyay gobolka Banaadir la diiwaangeliyo ay 60 qof Puntland 48 Soomaaliland tum ilaama galmudugsiyad Jubaland iyo Koonfur Galbeed lama qof ee siyaasadun kumid ee bukaanada la xaqiijiyay wali bay magal meelo konto ilaniyo ay bilaan tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka la diiwaangeliyay wali bay jirtay 1,535 wali bana bogsatay 8,000 qof guud ahaan 8,900 qof oo kala yaan amoodi cudurka Marwo Fawziya Abikar Noor wali bay bulshada ku codsatay inay qaadaan talooyinka caafimaad ee la karo khubarada caafimaadka ee takhasusay wali bay wacyigelinta ee bulshada la ka ogeysiiyo khatarta cudurkan oo dadka anshaana kora halista maadaama marka la wasiirada lama ka calay halista cudurka COVID-19 waana uu ka dadaalan qaado ka talaalka cudurka Regulation oo la sheegay in uu ku tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya iyo waliba xalay weerarada degmada Baladheedin ee gobolka Bari Meelaysayti oo dhawaan isku ku beegan ciidamada Puntland goob joogyaal waliba ayaa sheeganaya in rag ku tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya iyo weerarkaas uu ka dilay gudoomiyaha degmada Maxamed Axmed Muumin kaasoo ku sugnay degmada qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Baridedin ee gobolka Bari waliba warbaahinta sheegana in kooxda Daacish iyo galan gudaha degmada abaahato markii dambe jooska ku baheen wararka waliba intaas ka sii darayna in dagaal kooban gudaha degmada Baridedin ee gobolka Bari ka dhaxmaray ciidamada ilaalada gudoomiyaha la dilay hay'adaha amniga dowlad goboleedka Puntland iyo wali aan ku hadalna weerarkaas iyo waliba dilka gudoomiyaha balse waliba la filayay in Puntland ciidamada dirta degmada Baridedin si la xaqiijiyo amniga degmadaas madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qorqor waliba magaalada Dhuusmareebka daafuray shir weyn ka saabsan arrimaha deegaanka gaar ahaan dhaqangelinta sharciga maaraynta deegaanka galmudug oo dhawaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo waliba horumarinta reer miyiga galmudug hasaartii isla markaana meel mariyeen lamaada gole ee fulinta waliba baarlamaanka waana saxiixay madaxweynaha galmudug shirkan oo markaas lagu hadlay dhibaatada la kahay dhirtii waliba durjoogta waliba la sheegay in dhaqangelinta sharcigu cusub uu soo jiidi doona dabargoynta la kahaya deegaanka oo markaas la shaqeeyana hay'adaha amniga iyo waliba laamaha colaadada ee laamaha cadaaladda ee fulin lahaa sharciga waliba shuruucda kale sida furka ee waliba shirkada la kashaagay anga dambeyn madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo maannagay mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo waliba horumarinta reer miyiga galmudug waliba cadeeyay in dhaqaajinta ama dhaqangelinta sharciga deegaanka een gacmaha qabado doona ahaan xaalufinta ka hay dhirti waliba daaqa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland waliba kulan xog waran ee waliba si lungwada shaqeyn lahay COVID-19 la qaadatay hay'adaha caalamiga qarsho kulankan iyo waliba ku qayb galay agaasimaha waaxidada wasaaradda waliba madaxda iyo wakiilo ku darare hay'adaha caalamiga ah madaxda xogta wasaaradda oo la wadaagay xogta in ka dambeeyay xanuunka COVID-19 taasoo ku muuqatay sare u kaca suubi xanuunka bililaha dhaafi iyo bilanba kulayd waliba la isla falanqeeyay caqabadaha jira iyo waliba sidii la iska kaashada lahay xanuunka oo deegaanada Puntland maalmoola dhaafi la ka heli kiisas fara badan meelitiin dhegaystayaal warka yaraan meeshin ku dhugun saaytan waliba idaacadda yahay Baydhabo ee magaalada Baydhabo anka dambeyntii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waliba shaaciyay inuu si taageero dhexdhexaadin ka qaado siilan afjar lahay culaado ku dararta gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia Erdogan waliba arrintaas ka sheegay shir jaraa'id oo uu sii reesay wasaaraha Ethiopia ka qabaday magaalada Ankara kureed markii uu waalidan kulan khaas ah madaxweynaha Erdogan waliba tilmaamay in nabadii waliba istaxgalka muhiimata u soo dhinay kala ku digi haddii xaaladda gobolka Tigreega sii darato in ay weerarada saameyn doonto dhammaan dalalka dariska ah dhinaca kale dowladaha Turkiga iyo Liba Suudaan waliba ku dhex xiriir saaxiibtinimo waliba dhammaad hoggaamiyaha iska dhiyana iyo markaas in la xoojiyo iskaashiga dhaqaale iyo liba ganacsi Abi Ahmed oo sheegay in xiriirka lamaada dal uu si ka dhisan yahay xushmad iyo liba rabitaan balse lamaada hoggaamiyaha mashaacin walka eedin heshiiskii wada deeran waqooyiga Ethiopia waliba way qeyculad habilaawtii bil November ee sanadkii hore ee 2020kii gureed markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ciidamada andari gobolka Tigreega oo ka dhisnay maamul hoose ee kaasayti oo ahaa xisbigii TPLF tumunaan kun oo qof ya kabarka ee gobolka dagaalka xanaasayti oo man kaasayti magangari kale xirooyinka qaxootiga ee kiyala gudaha dalka Suudaan meela 400 kun markaas iyo macluul markaas ka in gobolka Tigreega warkii degestiyale si kul dareen ee aad raadi habay dabo saaxib yaal intani gudinyo warkii farsameeyay jirir boro warkan warramada saasiyo nabadgalyo.